UJohane isahluko sechumi laficamine munye. Ngakho ke uPilato wamthatha uJesu, wamchaya, ababutho baluka umqhele wameva bawubeka ekhanda lakhe. Bamambathisa ingubo eyibubende, beza kuye futhi besithi,
"Ayethe inkosi yabaJuda."
Bamwakala, wabuya waphuma uPilato wathi kubo,
"Khangelani, ngiyamkhuphela kini, lazi ukuthi kangifumani cala kuye."
Wasephuma uJesu ethwele umqhele wameva embethe ingubo eyibubende. UPilato wathi kubo,
"Khangelani nangu lumuntu."
Bathi bembona abapristi abakhulu lamanxusa, bamemeza bathi,
"Mlethele, mlethele."
UPilato wathi kubo,
"Mthatheni lina limbethele ngoba kangifumani cala kuye."
Kodwa abaJuda bamphendula bathi,
"Silomlayo thina. Ngomlayo wethu ufanele ukufa ngoba uzenze indodana kaNkulunkulu."
Wathi uPilato esizwa la mazwi, wasesesaba kakhulu, wangena futhi endlini yombusi wathi kuJesu,
"Ungowangaphi wena na?"
Kodwa uJesu kamphendulanga. Wangkhona uPilato wathi kuye,
"Kawukhulumi kimi? Kawazi yini ukuthi ngilamandla okukukhulula, ngilamandla futhi okukubethela na?"
UJesu wamphendula wathi,
"Ungebe lawo amandla phezu kwami uba ungawanikwanga ngaphezulu. Ngakho ke onginikele kuwe ulesono esikhulu."
Ngalokho ke uPilato wafuna ukumkhulula, kodwa abaJuda bamemeza bathi,
"Uba ukhulula lomuntu, kawusuye umngane kaKhesari, osuka azenze inkosi umelana loKhesari."
Kuthe esizwa la mazwi uPilato wamkhuphela phandle uJesu, wahlala phansi esihlalweni sokuthethela amacala endaweni egandelwe ngamatshe ethiwa ngesiHebheru iGabatha. Kwakulusuku lokulungiselela iPhasika, kwakusemini, wathi kubaJuda,
"Khangelani nasi inkosi yenu."
Kodwa bamemeza bathi,
"Suse, suse, mlethele."
UPilato wathi kubo,
"Ngibethele inkosi yenu na?"
Abapristi abakhulu baphendula bathi,
"Asila nkosi thina ngaphandle kwaKhesari."
Wasemnikela kubo ukuba abethelwe. Bamthatha-ke uJesu, waphuma ethwele isiphambano sakhe, waya endaweni ethiwa yindawo yokhakhayi ethiwa ngesiHebheru iGolgotha. Bambethela khona labanye ababili kanye laye, omunye ngapha lomunye ngapha, uJesu ephakathi. UPilato waloba isaziso, wasiphanyeka isiphambanweni. Kwakulotshiwe ukuthi, "UJesu waseNazaretha, inkosi yabaJuda." Abanengi babaJuda basifunda lesi saziso, ngoba indawo lapho uJesu wayebethelwe khona yayiseduze lomuzi. Kwakulotshiwe ngesiHebheru, langesiRoma, langesiGriki. Abapristi abakhulu babaJuda basebesithi kuPilato,
"Ungalobi ukuthi inkosi yabaJuda, kodwa loba ukuthi lumuntu wathi ngiyinkosi yabaJuda."
UPilato waphendula wathi,
"Engikulobileyo ngikulobile."
Wathi abebutho sebembethele uJesu, bathatha ingubo zakhe, bazenza izabelo ezine, kwaba yilowo lalowo owebutho waba lesabelo. Bathatha lesigqoko, kodwa isigqoko sakhe sasingelamthuko, salukiwe sonke kusukela phezulu kuze kufike phansi. Ngakho ke bakhulumisana besithi,
"Kasingasidabuli, kodwa asisenzele inkatho ukuba sizakuba ngesikabani."
Lokhu kwenzeka ukuze kugcwaliseke umbhalo othi,
"Babelana ingubo zami, benzelana inkatho ngesigqoko sami."
Azenzake lezi zinto amabutho, kodwa kwakumi ngasesiphambanweni sikaJesu unina lodadewabo kanina, uMariya umkaKlopasi loMariya Magdalena. Wathi uJesu ebona unina lomfundi amthandayo bemikhona, wathi kunina,
"Mama, nanso indodana yakho."
Wasesithi kumfundi,
"Nango unyoko."
Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamthatha wamusa ekhaya lakhe. Emva kwalokhu uJesu ekwazi ukuthi konke kuphelile ukuze kugcwaliseke umbhalo wathi,
"Ngomile."
Kwakukhona isitsha sigcwele iwayini elimunyu sibekiwe khona. Ngakho bacwilisa uzipho ewayinini, baluhloma emhlangeni, balusa emlonyeni wakhe. Wathi uJesu eselamukele wathi,
"Kuphelile."
Wakhothamisa ikhanda lakhe wafa. Lokhu kwakulusuku lokulungiselela ukuze izidumbu zingahlali esiphambanweni ngeSabatha, ngoba lolo suku lweSabatha lwalulukhulu. AbaJuda bacela uPilato ukuba yaphulwe imilenze yabo, basuswe. Ngakho ke abebutho beza baphula imilenze yokuqala leyomunye ababebethelwe laye. Kodwa sebefika kuJesu bebona ukuthi wayesefile, kabayaphulanga imilenze yakhe. Kodwa omunye webutho wamgwaza ngomkhonto ohlangothini, kwaphuma masinyane igazi lamanzi. Yena owakubonayo ufakazile, ubufakazi bakhe buqinisile. Yena ke uyazi ukuthi ukhuluma iqiniso ukuze lani likholwe. Lezi zinto zenzeka ukuze kugcwaliseke umbhalo othi,
"Kakuyi kwaphulwa ithambo lakhe."
Njalo omunye uthi,
"Baza kumkhangela abamgwazileyo."
Emva kwalokhu uJosefa wase-Arimathiya, owayengumfundi kaJesu kodwa ekufihla ngenxa yokwesaba abaJuda, wacela kuPilato ukuba asuse isidumbu sikaJesu. UPilato wavuma. Ngakho weza wasisusa isidumbu sakhe. Weza loNikodima laye, owake wafika kuye kuqala ebusuku ephethe imure ilixutshaniswe lenhlaba, ubunengi bayo kungangemifuma eminengi. Base besithatha isidumbu sikaJesu basigoqela ngamalembu kanye lamakha njengomkhuba welahlo labaJuda. Kuleyo ndawo lapho ayebethelwe khona kwakukhona insimu, ensimini kukhona iliba elitsha okwakungazanga kubekwe umuntu kulo. Ngenxa yokulungiselela kwabaJuda bambeka lapho ke uJesu ngoba iliba laliseduze.